nakoze dreams sinarinzi kuzansanga no kubona byemerejwe imbere y'Imana unyiza zankundo zazaga zijyana kubona warize nikosa nicya penzi lako nitamu sana sinatumunja kure nisaha everywhere you go tuzajya tujyana menye ko wapfa nakureka nk'amagara aterewe hejuru buri umwe asamaye biriya yanjye nasama yawe nimekubali kuba nawe masheri bazi muhorane kuva ubu kugeza mu gusaza nobody like you ni wowe ubanza abide mu bibi no mu byiza nobody like you ni wowe ubanza kuva ubu kugeza mu gusaza nobody like you ni wowe ubanza abide mu bibi no mu byiza nobody like you ni wowe ubanza kubabaza ni atansiyo yanjye sinatumurira mbibona my darling somebody's there for you sinzi uko wangize ndikugiyo nazi nabaye competent no any compliment ndikugiyo nazi dirige moi amagara aterewe hejuru buri umwe asamaye biriya yanjye nasama yawe nimekubali kuba nawe mashiri bazi muhorane